Hayo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe studio tamani oɗo saha saki ko moɗo Ousmane Diko haalan toon kabaruji gonɗi ɗo ɗi Gagny Kanté woni to ɓoggui janɗe to. Ñalaɗe seeɗa paddi batu kidal o ñuñale ana mbiya o bantinte yo gon hakkilo ɓuuri doole heedi plateforme ka noon se ma wi bati o bantata. Yimɓe sappo e jeenaw nanga le torra hôtel Nord Sud Ka lugotoɓe mbi faamu ana wondi e heɓede. Wonɓe fedde gonga saria dewrintilande jiidi e conseil économique et social et culturel kañum e heƴaɓe leyɗe goɗɗe le Mali ɗo ɓe kaali ko bureau o golli ko. Mali yambini ñalade météo nenna Sisili hikka o ana fawi e dow ɓeydagol wulare yoora fawarde e ɓuuɓol. Hoorejo météo o wi wulare ɓeydoto ɓeydori ko degré goto ɗo Mali ɗo ndenna toɓo ɗu ɓuytorike temedere fou noga gueɗe. Yo ɗe toɓɓe goni sembe kabaruji amen hande bisimilla moɗon e dow studio tamani. Hono ñalade seeɗa paade laatagol batukidal o ñuñali anan mbiya o bantinte yo gon hakkilo ɓuuri jogade doole heedi plateforme to sema ka wi batu o bantata. Keɗoɗenna Oumar Waygallo e Mamadou Samake Seku fa faamu waɗa.
Ko yimɓele kewɓe kaali le hen wollitinde wiide wakkati joni o ko kanko jaadinke noddirteɗo Iyad Agali o waɗi ɗiɗo gidi koye ɗum wawi latade sababu so kawrital manggal anniyigal wadde to kidal to ngal bortine. Guuɓe noddirtoɗo asa waɗɗeɓe kollitiwi ɗum e tawede fo kawrital ngal waɗa ɓande noga e jeɗɗi lewru mars ndu fa yettoye capantati lewru mars ndu noon kanko Almou Agou Mohamed o hollitiri wiide keɗe ko haali dow hen.
Wakkati kawral kidal ngal sutinaka fewi ñalawma ko serta ko ana heddi fa hande. Ɗum woni so Allah jaɓi ñande noga e jeɗɗi yaade capantati lewru mars hitande 2016 hertade fedde dewritunoɓe e kedde adunaru
leno ngal ɗo kawtal wondi e lanninirede no yimɓele gomɓe to kidaltoɓe ɓe kollitiwide ɓe coyni alhaaliji wakkati joni nayiriɗi banggal ndenago ɗum wono guuɓe nodtirtoɗe plateforme ɗe kañe nodtirtoɗe asa waɗɗe ɓe gondi e rende nokkuule ɗo kawrital ngal hani wadde ɗo. Ɗum e tawede fu ɓeɗo yimɓele ɓe cikki tigui wiide wakkati joni so kawrital ngal waɗama to yalla bonandaji gatta fewde e yimɓele gomɓe tonɓe.
Min kay ko taykimi yoko pelle sema e plateforme ɓeydi ndenago nokkuji ɗi ko nokku lattirde ballon ɗo kawrital ngal watte e ɓadale muɗum e kañe deeɗe ɗo hoɓɓeɓe silminte. Kulol ka no wodi banggal bonandaji bawɗi waɗede ley wakkati kawrital ngal jonkay ɗum latani min kumpata fun pelle ɗiɗɗe kay ana wondi yiddodirde.
Guuɓe noddirtoɗe plateforme ɗe ɓe kollitiwde wakkati joni ngal ɗo kawrital an hani bantinede saabi de sa ƴeewiɓe fu ɓe dentina e bawɗe mabɓe noɓe kani renirde nokkule ɗe. Laamu o wala fu ko haali dow hen wakkati joni le ngal ɗo kawrital.
Kala ko jiɗɗo hokkude hakkillaji moɗon poɗe fa e dow bembal amen Facebook kañum e Twitter dow studio tamani. Hono yimɓe sappo e jeenan goni nanggaɓe batte torra gaɗu ka hôtel Nord Sud ñande altinere ɗo Bamako ɗo. Lugotoɓe ɗo ka mbi faamu ana wondi e heɓede ka noon ɗum e tawede won goto barmuɗo dartateɗo. Keɗoɗenna Oumar Waygallo.
Le yimɓele sappo e jeena yom nanggaɓe wakkati joni ɗiɗon ɓe ka fu cikkitaɓe wiyede jaati kañe gaɗi bonandaji fewde ɗum woni yimɓele manggal pane europe gonduɓe ekkintinde soldat siŋaɓe meɓe le leydi meɗen ndi. Lugogol ana wondi e wadde le hen wakkati joni faɓe ƴeeyal hono ɓe kani nangguirde goto parminaɗo wakkati nde bonandaji ɗi gaɗannode. Ɓe kollitiwide goto mbaraɗo duuɓi makko ana mbara sappo e jeegom no AFP hollitiri wide le majjum ndu wiyama sakkosi ana wonno e junggo makko bomboje pelloje ana gonno e sakkosi o. Ɗum e tawede fo fa hande guuɓe jeyadinkoɓe wala fo kollitinɗo wiide kañum waɗɗiɗo bonandaji ka laamu aɗa wondi e rentade wakkati joni o sanne. Ɗum wonon to ministre en ɓe gonle leydi meɗen ndi to hollitan wiyede ɓeeɗo nokkule fa no gondi e renede. Kanko hoorejo leydi ndi o Ibrahima Boubacar Keita to woni nami bi to o haalino ɗiɗo bonandaji gaɗiri o hollitiwide jama o furdu ana hani rentide juuɗe muɗum ƴeeyalla hono hani haɓirde e ɓeɗo jeyadinkoɓe. Ministre ma holliti metti muɗum le ɗiɗo bonandaji saabi de ɓe kollitiwide ɓeɗo yimɓele ɓe bonandaji gaɗa fewde e muɗum en ɓe yo yimɓele mballoɓe yalla jam e deƴal ana warta le leydi meɗen ndi.
Hono torra waɗi wuura Allah keeña ley commune Mondo Oro ɓi amir goto heddi ke hen fa goto o du jaɓe mbarmiɗiɗo ɗum fa naɓama hono jibo le Burkina Faso. Yoɗi bandiji jeego gardi e motoji nayyi ɗi cuumi du mobel wuuro ngon. Hono mobel soldat en Mali gabbi beeta e hande dow bombure heedi menaka to ko heɓa e nanɗe ka soldat goto ka barmi e hen mobel ngel du boni fa moƴƴitata joni o ka. Mobel civil en gotel du boni beete hande batte bombure heedi agel hok le région Kidal to. Hono wonɓe ley walde gonga sare e derontilan nde jiidi beete hande e conseil économique social et culturel kañum e heƴaɓe leydi goɗɗe le Mali ɗo. Wonɓe hen kaali ko golli ƴiwde nde joƴƴina warde hannden. Hoorejo o haali kabaru hono ɓeydeteɓe hen nyalade garoje de nanno dabareji du fudu ana kibbi faabe beedo yo gouvernement subtobe kedden ko Ousmane Sidibe halde Umar Waygalo le facitango Ousmane Niali Bouli.
10 autres qui sont annoncés.
Yimbe sappo kani jo inede kase. Min e ministre daranido kabaru deurtinal o men kaldi. Umu yidi tawebe en jom en famu wawbe biltude golle o. Mi mila dum yo hakilo lobbo non. Be bamete honno wiri ni. Be tawta jo inabe be. Min paman dabareji tawe se be ngari fu men kaba min gollida. Patiti dallaaji ngada hakkunde amen. Bonna golleji amen. Tajral jo intebe be e ngaram be tawta min. Men nangindira juude men gollida honno yidirani.
Vraiment en place.
Le murtara golle balde didi de systeme wi golla be hewbe jokki biangal mudun de wadde sagantondo golla be wi mojata juude le lewru avril waro ndudu secrétaire général Hamadou Amion Guindo wi ko warata ko murtande hubando hewi o haldi Aliou Sidy Bé kedo dem
gille grebo futti kenyen mine wombe biru exécutif do bamako do min gadi e reunion dental ami fami jiewa min lando yimbe ami wombe bamako kay min wombe ne mali fu yalla hono grebo o yaari ay min gari min tekitigi golobe fu wombe le wombe bangal CSM syndicat ni o kay wana jangnobe lekkor wana itobe kangi wana wombe le usine ngaji be deka fu jabi modorde grebo be gadi dum respecte golle wada ko bangal mabbe dum woni bangal kenyen hande dum min jiwi min noddi tipe katim parce que bandidi grebo no min gari min tekitu dum wana hala transport e kulle yidi fu golle ji gondi amen ji ka fu be ka fu grevo be jabi wadde dum ay dum mangi hakkilla min sanni parce que minen jodi inde mo kambe jodi dami do tegal min noddibe min biibe wonko woni hakkunde min e patron en kambe gouvernement so ni wana grevo hala ka gasata dum min noddibe non be fu be jabiri ande jango mi mutan dum fu de mi anda ko min kani wadde lewru warorndu
hono mali yambini nyalande aduna hesenaane meteo sisili ko ana fawi e dow beedugol wulare fawarde e yoro kanyo buul bire majara hore mali meteo wi wulare beedori ke degere goto le mali nono walti wattuji di e wi top e wi makko du hono toba du temedere fu nogaydi buutike kede ko haldi e Idrissa Sako le facitango Ousmane Niali Bouli.
Aujourd'hui nous sommes dans le cadre
wattu wonde joni o ana wondi e waylitade wulare beedege fayaade degere goto no wulare de beedurto ni ana wawi wadde wattuji goddi boydito sa ndari handen do mali do torraji kewdi ana ngada sabe wulare jabbitinde do mali do jiwondeji buutege fa sanne e temedere fu nogay hebete joni dunke ande kolliti wiide kinale temedere fu debbe buute na e temedere fu chapande jeddi buute e turkeji paddateede dow do e 2050 sini dum wada ko wulare beedoto ko yaata degere ngaji didi dun no wawi wadde torraji e bibbe adama en an wawi wadde torraji e leydele an wawi wadde du helde gelle yogaji
entraîner la dispersion de certaines îles.
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sengarte e kabaruji region ngaji beden kebe faami tan hono laami be an songo an ji dafa kebena sukaabe talibaabe jogola ila duubi jettube ndokkete modibaabe sinobe be ngarbino be ngadda du nyande fu buudino gay batte kulol jogaabe ngadan nguyka na bandiyagal du nadu ndogi mbitti fee hono julaajo wuro bazi hausa le lamu gaawo bami saddo hono sukaabe jangobe atimeebe lewru fu o yoban cogu jande mu infawarde e kaaki janginirde o golle walli sukaabe nogayon jangude madrasa albayan ko buri miliyaruji nogay ngadama e projet hokkude dole fabagor rewbe le yarnugol demaji fawarde e jogola kebe mabbe o do kabaru andinama beta e hande le totere le nyalane totere de to kulikurtu imade mu yo fabade harande e gure jama hono hejabe anam ana kuchala ila kege be balli yitudo hono yimbe be ngala bawde faabe darane ben jidi e ben fawarde e maire en les communes ngaji jeegondi be andini du no golle o wori ton yo kikide hande be tidoto dawol mabbe to banama to hono banama du silmini beta e hande nelabe conseil économique social et culturel yo yidude e gollobe ton e halanane en faabe anda sugulaji mabbe be kollita du laamu yo di woni kabaru jogi dan hande kedde hedade yewtere ma ana yeso yenji jango. Money.